bantu bangi buza ngezwi elibati.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Ngobuso bubucayo obukhombisa ukukhathazeka.
Namadiko.
Umfowethu ubonani kule ntombazana, hawuzithi ubonani kulo mfana. Bangitshela ukuthi ngifanelwe okungcono kunalokhu, kunalokhu. Kodwa ingikubona kuhle